abasukulu tuze twabana tuze otubulire kazigizigi yaggwawo twafuna emirembe buli omu akumakuma babi n'ebika ebyasawo ababisawula tusanye twebaza omutonzi eyakulembera abo abatusawula ebyobuwangwa byakwenyumirizangamu bataka tuze mutubulire ebyemiziro n'ebika bwebalituuza tuli munokuswala buli omu ng'amanye oyasibuka ebyobuwangwa zesulo gyemirandira bataka tuze abasukulu tuze twabana tuze otubulire kazigizigi yaggwawo twafuna emirembe buli omu akumakuma babi n'ebika ebyasawo ababisawula tusanye twebaza omutonzi akulembera abo abatusawula byakwenyumirizangamu bataka tuze mutubulire ebyemiziro n'ebika bwebalituuza tuli munokuswala buli omu ng'amanye oyasibuka ebyobuwangwa zesulo gyemirandira
bataka tuze mutubulire ebiziro
ebyobuwangwa byakwenyumirizangamu bataka tuze mutubulire ebyemiziro n'ebika bwebalituuza tuli munokuswala buli omu ng'amanye oyasibuka ebyobuwangwa zesulo gyemirandira
Yeah.
kavuma ye irachi
yetirango
yo basute
yetiranga
abu balumu
yetirafume
abu mutima abempe
Sigue quizás sin alivio.